mwanaume amesimama wima. Beka Bakari msalimie Kasonga. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Onye mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Inasimama dede mshua, unasimama dede mshua, unasimama dede mshua. Unasimama dede mshua, kwenye love napendana nae, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana nae, mnateseka kwa lipi? Kwenye love napendana nae, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana nae, mnateseka kwa lipi? Nadunda dunda nae, mtazidi kuwa kera. Nana tanua nae, urezenu tantarira. Nadunda dunda nae, mtazidi kuwa kera. Nana tanua nae, urezenu tantarira. Yakoe kisonoko kiramba ukoko. Mna wivu of course, I'm surprised so much. Mna teseka because mna talk to too much. Mna wivu of course, I'm surprised so much. Mna teseka because mnataka ni achane na yeye, mnataka ni gombani na yeye, mnataka ni mchane na yeye, mnataka ni gombani na yeye. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu, ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu, ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia mie. Acha niwakere kisha mtezeke na roho mbaya zenu. Acha niwakere kisha mtezeke na roho mbaya zenu. Na nitawakera ule tantarira. Na nitawakera ule tantarira. Lolota lishindu na zizi lake. Ndo hivyo. Mkurugenzi ya misiboha, mzee wa viwango, msalimie meneja Saidi Kesi. tumina.
Wanaumia roho.
Wanaumia, wanaumia sana.
Wanaumia roho.
Wanaumia.
Wanaumia roho.
Yo 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 yo. Aha. Hey baby Kiduku, fanya mambo. Kibebe, kibebe. Niko nai, niko nai, niko nai. Niko nai, niko nai, darling. Niko nai, niko nai, niko nai. Niko nai, na shake na. Niko nai, niko nai, niko nai. Niko nai, tell you one, baby. Niko nai, niko nai, niko nai, baby. Nampenda, niko nai, nampenda sana, habibi wangu. Nampenda.
Akina to Tanzania.